Check me out. Nothing about breath. And a dog on the beat, man. Check me out. Nothing about breath. Dog on the beat, man. Who the? That's a suit to call. That's a suit to call.
Hapa ni kucheza na ubaru, mbio nyingi kasubaru. Ete mekuja na uraru, vaite mrume vuru.
Vuru, vuru, vaite mrume vuru. Vuru, vuru, vaite mrume vuru. Auto eskime pote, bado nakula ise. Indio tamu mse, kama wezani pote. Auto zifanya mazoea, kila nenapo nazua. Kwenye minara unatua, kwenye nyanga kunye mfua. Kwenye bed, kapatin, chin.
Cheki vile ana vibrate. Mwanangu ndo sisi mapirate. Cheza chini. Leta kuna nini zi coordinate. Akipanda, akishuka. Awe mbaba mbrefu. Awe mfupi mnono. Akisonga, akirudi.
Utata wazuri kwanyu. Wakilia kwanyu. Wakiamuka kwanyu. Kwanyu. Utata wazuri kwanyu. Wakilia kwanyu. Wakiamuka kwanyu.
Mtoto mzuri kameza mashini, chini na weka weka. Nazama chumbini, paka darini, moto na waka waka. Mtoto kujuu ya kashada, mtoto kapewa na mada. Mtoto napiga minanda, mtoto anavunja kitanda. Mtoto zigo kwaju, mwache iname kwaju. Ata inuke kwaju, 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 kwaju. Pate bafuni kwaju, paka jikoni kwaju. Mwache inuke kwaju, 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 kwaju. Cheki vile ana vibrate, mwanangu ndo sisi mapirate. Cheza chini, leta kuna nini zi coordinate. Akipanda, akishuka, awe mbaba mbrefu. Awe mfupi mnono, akisonga, akirudi.
Mtoto wazuri kwaju, wakilia kwaju. Wakiamuka kwaju, kwaju. Watoto wazuri kwaju, wakilia kwaju, wakiamka kwaju. Kwaju, what is this to kwaju? Kwaju, what is this to kwaju? Kwaju, what is this to kwaju? Kwaju, 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 what is this to kwaju? Kwaju, what is this to kwaju? Kwaju, what is this to kwaju? Kwaju, 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 kwaju.